listening to Warm Welcome Records.
Ngalo asiyobanini yobanini nasekhaya ulale matshwaleni
ematshwaleni we
uthando lwami wena uhlale ngalo asikuyobanini
yobanini we
awusalali nasekhaya ulale matshwaleni
ematshwaleni we
uthando lwami wena uhlale ngalo asikuyobanini
yobanini we
awusalali nasekhaya ulale matshwaleni.